ndisafuni ukuzula ndihlandinyuka nechomizam ebumandini enda ndikubo ichomizam zazidlanam esindungwini enda ndikuzo ichomizam zazingeko tula ndivile ndivile mama ilizwi lako nalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingamameli ukunqando kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza iyathula mama sandibile mama thula mama sukulila mama watshomi bami bandishiyile bandishiye kule nyaka nyaka thula thula wena mama Safuni ukuhamba ukuhamba nechomizam andisafuni mna ukuzula ndihlandinyuka nechomizam ebumandini enda ndikubo ichomizam zazidlanam ezintlungwini enda ndikuzo ichomizam zazingekho
Zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza iyathula